le commune Jabali eta watti dum e juude office de Niger dum wadi hebugol rewbe leydi anatiidi wonno ko Ousmane Diallo jokko arande maire Jabali holiti wiide e wi lamunge o commune fayfa kebaada tuta kudon le office Niger o an haba hore
hebugol mudun wona fe hunde yafunde denna yo hononi fay hunde mi ngala bangal ewtagol mudun kebal gese rewbe der office o wona fe hunde yafunde bangal mudun kay tidalaji kewdi min jogi ana famdi jogi be gese der office o
mi anda yalla mi dem ba hebude leydi le onoku wana hala faale sappo e joyi na chapan tati fu leyte medere hakke mudun rewbe e sukabe holita wede dokke dun yo hala mama male secrétaire administratif walde badeya ngendi koya ngolo bala nyono holiti wede de jande de ONG fede wadi faabe beydo famu do kabaro mudun
in pami ko hewi le odo boto mi ngana fi jodotobe joni kum kan hinnade yo hejo bangal tetugol mudun sabe dun yata fi ciagal mudun mi fufum jabani onoku fa goto heba gese ele fedamende ko tide dum fuf yoku fay worbe be dun ngala nukuji do beedo worbe heba nuku tama hala men rewbe na hale
le office de Niger hebude leydi kana rewbe ngatta le talki mube talkuru carnet de famille dun yo itudebe le mudon wonako Amadou Araba Doumbia député nyon holiti wide ciagal dum wasgol tawgol rewbe le gollede kumine da haybugol leydi ana beede tinnude golleji mabbe wonako député o beedi wide
rewbe be ngala e dawgal be mbobbe dun gollande koy mun en ko buri hewde tawangala ko wete carnet de famille ngala dun kureji dena hono fuf be kebata mo wona fi ko yafi e le gollirde darnide kabaruji di ko buri hewde rewbe kewa hen dena homo daronto hakkeji mabbe
e wi Amadou Araba Doumbia fa rewbe keba leydi hono no wirani le cercle nyon o ana han daranagol golleji mudun watte e juude mairie ngaji dun ko laamo holiti wide le kabaru haggitere laamu
le nokkuji di totte gonbe e dewle be yalla irimba gollede jawdindi office sebata bangal kabar mudun natafe alum saddaji demobe gollobe der office o so bangal am saddaji cellal na biadum jande ko nande mudun mi njay fuf ko office o um tanda hore
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaddam